kudala ba ndenza nfile ingathi mna uthando alufanelanga ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke idwilula nam ndingumntu ndifana nabo ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngoku mncinge ndinako ndikubekele wena ndikubekele Mamata mnazi tandile Kuru akutatu mnazi zakile Kaba itoli laga pazipa Tandesa mnazi zamile Kawu mamata mnazi tandile Kuru akutatu mnazi zakile Kaba itoli laga pazipa Goku ndikele nhliziyo yako Undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena.